Mafande ni wabaye aswa ile tema linipata jana sara nimebezwa club nikichana mogoka dong shada yezi kosekana wase wase rumande ni kubaya mateso lo ya puta mazes jaiona nimetoswa floor yenye hata ijaosho walinipea kichepo yenye punda yezi beba mateso 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 nakata jaba shada dong nazitupa mateso 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 nakata jaba shada dong nazitupa inyana tunalia kazi zetu zimekwisha jam jam kwenye jia miadarani yezi pita tumetegemea shada kuuza na kununu tunapata manufaa japo wengi tunachikwa twalilia serikali tufungulia ajira tuzikwa pezi ajali za kutupasua vichwa
majani mibosa twavirusha twavirusha miadarati vijana twaepuka twaepuka ni majani mibosa twavirusha twavirusha miadarati vijana twaepuka
Nakata fake, nakata bank, nakata club, nikienda kanisani, siko tena makejan, nikitek to majan, kwamza majan, kukula majan, napikeza kijan, manzeni majan, misiteki madaran, ganj, shish, kwanza nakata, drug, run, pia nakata, manzeni majan, nina mwaga John Walk, kakilevi ulevi, nilale ku club, kilevi ulevi, najipata sell, manze sell, ni mateso, ndo mana nakata, sell, ni mateso, ndo mana ni majan, manze sell, ni mateso, ndo mana nakata, sell, ni mateso, ndo mana ni majan.
Twavirusha, twavirusha, miadarati vijana twaepuka, twaepuka, ni majani viboza twavirusha, twavirusha, miadarati vijana twaepuka, twaepuka.
Vijana, saini la wama, awazi, tena neno la mama, miadarati mewateka sana, wanadai, ni dawa ya kansa. Itabidi tumechange, itabidi tumeji, itabidi tumekuli, juu ya hii serikali, juu ya hii serikali.
Ni majani viboza twavirusha, twavirusha, miadarati vijana twaepuka, twaepuka, ni majani viboza twavirusha, twavirusha, miadarati vijana twaepuka, twaepuka.
Bon town, yet again.
Ayo sambo, ayo sambo.